Ongafaniswa nayo Jesu. usabafileyo uphilisa abagulayo ubani ongafaniswa naye. Let's go. Kage, kage, kage ko. Amen. Oh, I'm funny, so now.